kukubali. Nilisimama nje ya mchezo kama kocha naona pasha. Huu sio msosi ni sata, nishawafinya sasa napiga like Mo Salah. Nipo na moka na sijamoka kabisa. Sijachoka kimuziki, nilikuwa bize kabisa. Na uhakika kila ndapo timba watasema tu kila napopita na ninawaficha na wanauliza wapi na wajibu hapa da. Kimbiza mishe na mambo mseto na hola. Chiku K is back now. Yeah, I'm back now. Chiku K is back now. Yeah, I'm back now. Can I kick it right now? Right now. Can I kick it right now? Right now. CHIKU na keto je, swaga je, kusu huu mchongo mimi je, na rap je, wataka mengine nieleze, mini hood killer, it's my time fella, lianza na sifuri so mina itafuta moja, muda umesha fika meni mechoka kungoja, bongo lentu everywhere, nafungwa mabano, toka day, paka night, bado mina fight, sifana nina chupa mini real Tanzanite, mama, man to man, weka sura ni kuchane, wabaya tusionane, kita tusitafutane, walozi banja wa pishe hii kwangu mida ya mishe. Bad girls in the building, acha nwada tishe. Nagala huwa zinabaki simulizi. Pench after pench man, acha tuwa freezy. Nafanya makeke mini chomoke, boda nivuke mbele nifike. Nafanya manuva ya kutosha mwana mifuko icheke. Kwa hii wanaitaji confidence, hawa cross fence na hii ndo life sentence. Chiku K is back now, yeah I'm back now. Chiku K is back now. Yeah, I'm back now. Can I kick it right now? Right now. Can I kick it right now? Right now. Chiku K is back now. Yeah, I'm back now. Chiku K is back now. Yeah, I'm back now. Can I kick it right now? Right now. The Matrix, we did it again, homie. Homie, daddy fire, fire. CJ Mocha Tone, yeah, yeah. Dream Booth, baby.